That's how we do it.
Kalo kelen donna Trump ka fanga daminɛli kɔ, CEPAC ni o ye conservateurs ka san lajɛba ye, u galabu kɛnɛyalen y'u ka tile naani ɲɔgɔn kunbɛba dabɔ. Olu minnu ka politiki hakilina jatelen bɛɛ ka sinsinnen don lada, du ani kɔrɔlen ko matarafali kan. Mɔgɔ batan ɲɔgɔn de bɛ to ka ye o lajɛ kɛnɛ kan o mun dayɛlɛli yɛrɛ sen fɛ alamisadon. États-Unis ɲɛma danka J.D. Vance ale ye jamana ɲɛma Donald Trump ka kalo kelen fanga baarakɛlenw lafasa.
President Trump, what makes him such an effective negotiator? I've seen this in private.
Ako ni Donald Trump ko abe kuma nyokonyo ke abe kuma babu bela jenende kan wa obe do funtini bo Amerika kuna fundi soula. Sabula oba foko kunjume la ani urisibe kuma. Aube seka danski kele la choko di kasura ani urisima kuma. Ma fe onfe seme kele na anu kele kele bela jenende kan aka kuma wasa ka seka danski kele na. Wa abe na odeke.
We actually want to bring the conflict to a close, and I know the president does, but...
Ka fara États-Unis conservateurs maba dɔw kan, o politiki hakilina ɲɛma wɛrɛw olu bɛna bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ, i n'a fɔ Italie ministre ɲɛma Giorgia Meloni, Argentine ɲɛma Javier Milei, politikitɔn ɲɛma dɔw fana makɔnɔnen bɛ i n'a fɔ Jordan Bardella ka bɔ Fransi, ani Royaume-Uni kaw olu ka Nigel Farage.